yande joni tedi min testappo e jeyi studio kalangu habaruji fulfulde. Habaruji men hande sembe mum wonno hono filla ko darto kibaruji ko tawa pilol laktiad e leyɗe enda hiɓe taɓe to enda hunnon ko hantawe ƴeewama ko wooɗi ɗum wonno ko o caafede le duniya wurtide habaru mum o yef ka woni fedde leyɗe men e kaalo ɗengal francire himɓe muɗum no tawa ɗo enen gallu ñemey eɓe ɗo ɓe gaɗa jiidal hakkunde mabɓe hooreɓe hooreɓe filla politique e jingonoɓe suudu baaba. Yewtere men pinno hande studio kala ngono daara filla fawara jondu konno ñalano ittanano gam batte durduggol e yooro kañum ettenera ko wonno waɗa e leydi Niger. On nana yewtere nde sumana amadou jangantan habaruji e fulfulde ko puɗɗirteni wonno police goto woni ko wara e neɗɗo ɓiɗɗo bonɗo nami e neɗɗo goto maayi nder majju waɗɗiɗo noni ɗum no dartina filla hono assé o enen jamma alal kippitanɗe ko watto e nder leydi Burkina Faso haydoyde fawara jondu konna funnage mayri nayirade hakkunde mayri to enɗan ɗum ndu kondanniɓe mbi'i hono himɓeɓe enɗa gaari ko watto himɓe sappo gaari e koyɗe muɗum en kippitake nokku to fawara jondu konna gendarmerie e fawara jondu konnani hippitake du nokku policiɓe ɗum ndu wonno ko fawara joni habaru ko filla ko darto hokkugol habaruji dow filla ndenago haali gouverneur région on ɗo mo leydi ndindi Burkina Faso woni ko haalɗum AFP fedde leydi France hokkore habaruji noonni fawara jondu konnani ene tawadu kondan hara filla ko darto hono G5 Sahel kam wonno fedde leyɗe meɗen kewruɗe gonɗo durude ɓiɗɗa bonɗaku hoore jom mbiyeteɗo mamma Samba Siddi ko ɓileydi Niger no enɗa o haali o wi wajibi sano tawe soogueji kañum e fa hande ɓiɓɓe wuroɓe kaɓɓidi dande ko watta ko tawe heeɓi durudi e himɓe wonɓe no waɗa konnuji jihaadi kañum ɓiɗɗa bonɗa ko nder leydi ndi enɗa o wi konnu tantantan e soogueji tantantan wawata ndenene kadi durdude e himɓeɓe enɗan fa heɓa jaaloɓe kanko Samba Siddi ku ɗum woni ko o haali wakkati mo o yettoende Abidjan gallude lamor leydi Côte d'Ivoire noni fa hande ndu o holli wiide G5 Sahel o enɗa no muydu kono tawi waɗanama jawdi fa heewi ko watta ko tawi golleyi ɗi fo keeɓi gaɗi no hanno ene wooɗiri e fawara jondu kondani durudugo e talakkako no jeeya e majjum kandu kondan wallan sanne noni o cakan wonno fawara joni hono fedde leyɗe duniya waddore habaruji ko darto filla yurmandeji kañum e kulle goɗɗe kantae waɗama kandu kondan haali haala ko darto piilol lak caddugol enda e himɓe wonɓe no wurto e ndan nder leyɗe meɗen kerroɗe ton onnani kadi o ca holli wiide ke ndenagu rafi mum no heewi to e nda no tawadu kona fawara jon rafo har filla ko darto guure Oumar Hamma
ardiɗo mballagaji fedde o ni nder Niger madame Bintou Djibo holli jeetati lewru juin fitinaji tawaɗe nder filagu wendu Tchad hunde noon ko ɓuri suulude himɓe gam filla Boko Haram watti himɓe hewɓe nder saɗormaji ndeni hunde fuu waɗaka yaade yeeso no waɗan ko watta sukaɓe ujunaji ko taynititta Boko Haram ba joni duroɓe hewɓe yaaɓe hedde filagu wendu ɗum Allah e filanade durande dabbaji mu'en ɓe du no mballiram ɓiɓɓe Boko haramɓe Allah e janguele koɓe ittanta du en yerno ardiɗo fedde o ni nde haaliri ko wattanimɓe millioji joyi gori ko tawra saɗorna keƴora ñamdu tawi du nimɓe millioji sappo woni ko yiɗi wallirede nder Niger Nigeria Tchad e Cameroun feccere million sukaɓe weelaɓe woni no tampa nder o région
Robert Dessous odu konna yo kamo nelaɗo mo OIF kam fedde leyɗe duniya leyɗe kawɗe ɗengal francir ɗe enɗan gaddo janga leydi Niger ɗon waɗa jiidal hakkunde muɗum e himɓe politique kañum e hooreɓe noni alarbare ƴaɓɓinde enɗan ni wonno ko kanko hono Robert Dessous enɗan o yiidide fa wara joni e himɓe politique mawmawɓe leydi men Niger ɗum waddi ko fande ɓe jewdide filla ko darto cuɓaki garowi e ley duuɓi garoji ɗi enɗan ɗum wonno ko fawara jondu kondani hono neɗɗo goto yaɗdo inde PNDS taraya parti jeeɗo e parti guɓal gonɗi e laamu leydi Niger o haali ɗum wonno koro koɓe jewdi e makko Boubacar Sapo
ko waɗi hawrinde nde waɗani woni ɗum ƴewtino caka parti politique fiji leydi no waɗe ko potal heɓo dow laabi kawjiɗi cuɓaki gaɗo teki yaade yeeso ɗo nder leydi Niger OIF fedde leyɗe duniyaru hawjino filla leyɗe kaaloje francire fedde noon latine no wallira leyɗe sanne dow filla cuɓaki gam ba wakkati cuɓakiji bittiɗi ɗi ɗo nder leydi meɗen fedde nde e pelle gom kolli laabi gom kanaɗi moƴƴine ko tawe geddi fuu waɗoytake caka himɓe gaɗa cuɓaki fuu gaɗaki faade ƴami ko tawe wakkati fuu fedde leydi mawne hawjino filla cuɓaaki no he gollude. To ɗum heɗo ɗum wi'a so cuɓaaki no sirye kode Singe. Kollitooje fedde OIFD e fedde NDI gaɗi ko fedde leydi mawne de Singa nder leydi meɗen. Mi annda ɗume partiji ɗi tawaaka e laamu ɗi giɗi. Nde ni moƴƴinol laabi dewtere hawjiino cuɓaaki leydi de noon ɗi giɗi ɗi ɗum waɗo min jooɗo min daarida to hiɗa moƴƴineede fuu min moƴƴina ɗum baasi fuu wala.
Omo nafaana ni Boubacar Sabo mo pende star yewtere makko e Habibou Garba. Non ni himɓe jinganoɓe ɓiɓɓe leydi hono wonɓe le pelle mawɓe mawɓe ɓe ndani ɓe aadake fawar jondu wadde hono wurtagol goɗon ala ngala noga ena lewru juin ndu enda ɗum radur duggol e kullanteje koƴaɗe dow filla ko darto laawol laamu koƴagol e dow jawdi goltirte duuɓi nanɗe sappo e jeetati leydi men Niger ndi enda. Ɗum waɗi ko faande Mamman Kakatuda goto e maɓɓe o haali Kenya nde enda o wii ɓe koƴi laaw ele hawrinde nde enda fa ɓe gaɗa ɗum. Nani ko o haali wakkati mo Moukhtar Hamadou ƴantinimo.
Nous sommes réunis.
Min kawri gan darude no waɗe ko duro amin ngo fuɗɗita. Hande miɗen kolla duniyaaru fuu komin fuɗɗitan alal laso e nayi lewru du min gaɗan yaadu metta ɓerne gon ɗo nder huɓere ñame e nder reedu leydi fuu hanono min boruno waɗirde ɗum. Alal o du fotodirta e ñalaande nangol udda bandiraɓe amin ngo. Dalila nangol maɓɓe gol du no woodi komin giɗi waɗude ndenne filla soƴƴarade gaɗa wala.
Nous sommes engagés et déterminés à conduire ce mouvement là.
Gallure tera kañum ɗon tawruno saɗorama ndiyan jarteɗan sanne sanne jiya kanal région mo Tillabéri ɗo leydi Niger. Wakkati mo kalti oɗo kono laabi keɓama koto ko tawi ndene ne ka saɗorama ndiyan ɗan endan hono ɓuyitake na mbiya ndu timmi ɗum ndu konɗan campagne mbiyete ASI kañum woni ko hoƴƴi laawol majjum gam batte walla tudde ɗum ndu konɗan himɓe leydi Burkina Faso kañum woni wonɗo golla ɗum e dow fawarjon ndu konɗan ni yamirore sen kam woni campagne kawjiɗo filla ko darto ndiya e leydi Niger. Ɗum ndu wallito am fa hande ndu nokkur latinde itannon to enɗan gote gam batte fof nde ndiyan ɗan enɗan nder mayon leydi Niger ngo enɗa yaara wattoyde e nokkuji kewɗe. Semi kadi noon nana Soumaila Amadou Jingare latiɗo kañum on woni docteur kawjiɗo filla ko darto ndiyam département mo Tera o haalni bandi men Boukari Kanda.
Ɓe ittan ndiyam e barage on ko watta eterde ndiyam mètre cube ujunere yaade mètre cube ujunere e keme joyi ñande fuu ɓe moƴƴina ndiyam moƴƴinaɗan ɗam ɓeydoyte diyele forage uji jeenayyi ɗi. Mi wi'ata sa ɗornan ndiyam huɓere tera timma amma ɗam ɓuytiran nde golle ɗe gaɗama to himɓe fuu keɓata ndiyam fotawi wi'e ɗum waɗa ɓangere ɓangere. Gomnati kandu no hani waɗa satogom ñiɓe ko watta ndiyam ɗan heƴa himɓe fuu. Nde ndiyam ɗan heɓake miɗo watta daane du e himɓe fuu ko watta ɓe kawje keɗam
de façon équitable.
Non wontiri se en daari gurna nder gallure ñemeñ kañum wonno gallure lamor leydi Niger kulle kewɗe kanno tawi accama na waɗaka na waɗama himɓe ngalan tokkitiɗo ɓiɓɓe wuroɓe ngalan tokkitiɗo ko wooɗi. Se en daari ɗum kono no jeeya e dow bangueji kewɗe leydi gallure ñemeñ ɗen ɗan sa yeehi a tawan buudiji e ndiyel to nokkuje fuu to himɓe muuyi fuɗɗo gonno gaɗa muraduji mum ɗien ko hana waɗede fey seeɗa. Ɗum ndu kono laatni himɓe sakkulla sanne sanne sakkulla majjum waddi komine ndu kono min jeeyi min jewdi e mbiyeteɗo noma tani mun daari laatiɗo kañum en woni hawji filla ko darto ƴeewugol hono kullantere ɗen ɗa feddetede NCC. Nani ko haalande fawari jondu kono Mahamman gonguɗan tani.
Ko woni no wadda irini he bandu ni woni jahilaku gam himɓe anda ɗume woni ara leydi e nafakka majje. Ɗuɗal himɓe leydi fuu milatana ko wonɓe he ardagal leydi hannden ɓe are mumɓen no ndenne de ni iɗum hiɗi ɗum mettina ɓerɗe maɓɓe fuu to sey ɗum sama dow are ɗe ɗum fusa ɗum sankita ɗum wula ɗe. Misali ɗo ñame to himɓe keɓi ni ɓe dufata buuri waɗino wakkati du ko le échangeure ji gaɗaɗi ɗi gam moƴƴinde huɓere nden himɓe garta gaɗa gaɗa wuro mumɓen. Minen komin duru wonta woni lamnude nokkuje tawaɗe takkol janguirɗe na nokkuje ittanaɗe gam rufude buuri. Miɗen pirta ko e himɓe du tawaɓe nder cekantaraje ɗen dow nafakka laaɓal. Miɗen nawtoro internet misali facebook en e ko nandi titta gam firtude ko e himɓe no hani du gaccaɗo fuu nangaɗo kandu jukke dalila gacce mum
et puis il faut sanctionner aussi.
Nani wontiri gabbu goɗo warama keñan to ena leydi Karma to wiyete Karma gooru banda jiyakana région mo Tillabéri. Ɗum ndu konna sorko woni komo wari gabbu ngun tawama himɓe foore ene tawa ɗon e gendarme fotti e majjum. Ndenne ne kadi gabbu ngu ɗu hunno ko laati balɗe ñande ni na mbiyen ni atalata mbittino woni ko ngu barminno sorkojo goto e laana muɗum sorkojo odu konna ni hono ton enna to wiyete Karma gungu to wonto nawnugol ngol waɗi. Mini micceendu wiide on ɗon sorkojo caggal muɗum jangoro muɗum woni ko maayi caggal nawnanɗe ndan tawi torri ɗum sanne.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji.
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinon
juuti altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Darja ena faka lady no wodi dun sanne dun sabi wi ande ne wajibi nyimbe golla dum dun wonno hono koro na mbi'en ko tuuga do mun do filako darto nyalan noga ena berde itan do filako darto duru duggal e yoro kanyo e faane tenera e der leede menen de enda dun du hokkude kabar kaje firdo koy yaade bibbe wurobe do famde nafakaaji hono rengol ladde je jaye dum wonno ko tuuga kanyo do konna do mun do leede Niger ene andi subaka Allah fu hono ladde ne enda wono sotto no sottorudu konnan har fila ko darto yor ko no wada e fawara joni toɓoji gon no ɓurda ɓurda ɗum waddi ko famde hande yewtere men nde dartana filla nde ɗo ñalande ko laati ministre kawjiɗo filla ladde je jaye Al Mustapha Garba yewtani ɗum bandimi do calalol Michel Deji ketninani.
La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.
Nyalande ittanande leede duniyaru gam durwidal tenera kambe yoro on juwana to hawrinde monde ko leede tuba kobe wadande ko dubi mum nogayi e nayni warde joni dum du heba himbe tindine do ko yoro e tenera o wawi rimande nimbe to men 3 auto ko auto leede ko leede men Niger hepti hore mum dum gam durwidal e tenera kambe yoro no wodi bawɗe ɗen no e tokkitede kam woni hitande hikkande batu ñalande de maradi woni ko waɗoyte leɗɗe millioji sappo woni ko awoyte batte Allah e nde ñalande nden fafame ko gomnanti no woodi andal dow majjum e bawɗe du ko wonno wadda fardurwidal e tenera o miɗen miccintina on ko nder sigila yaadi yeeso arzuko ɗum miɗen godi gollal mangal gonangal no waɗe kam woni golleji gatteɗi moƴƴintinol ko hokkata nokkuje baɗɗe sembe ko kuji gatteɗi do cene to dilli ɗin e tasiji ɗum yaade gattol liƴƴi nder beeli anka hunde fuu ko duru ditta e yoro noddal ngal am yaade to nimɓe ni woni golleji ɗi kalmi fillama joni ɗi gaɗe moƴƴintinol nokkuje ɗe ngala sembe ɗen heɓa reme malato nokkuje durduɗe gomnanti Niger kanƴum woni ko ardini Allah e ɗuɗal jama aje tawangal noani nimɓe gadda balla gaji muɗum gam tawi kama darama ko nder regioji goɗɗi misali maradi e sender leɗɗe awama baɗe mami ɗum fuu ko wallata en duuɓi diggol e yorno woɗi duumiɗo watta dande e ɓiɓɓe leydi leɗɗe awaɗe ɗe ɓe kinno e majje ɓe ndenaɗe kano mo hinnon fuu dow ko andi tenera o no haɗa yaadu yeeso leydi
e dow yewtere nanɗo do filadru duggol e fande yor kañe tenere ko wonno waɗa e leyɗe enɗa ñalannoga ene ɓernde wonko habaru yimɓe fulful tili joni asumana sina no haɓɓe annena séri fa no woɗi gam batte waddude habaruji hawsankore ɗemle ko riɗɗedu kondan si Allah jaaɓi Habibou Garbo wara waɗa e haɗore nenene ka Raylatou Soumana Hassan e Francire ndene assalamu aleykum mbalen to jamwali
studio kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi FM
do radio amfani
lamba hembere FM
maynasorowa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho FM
birningawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho FM
dolvel
do radio gorwal FM
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho FM
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi FM
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi FM
damaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati FM
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi FM
magaria
do radio kitari
lamba hembere goho toɓɓere joyyi FM
studio kalangu yaadu leydi Niger
studio kalangu